away in a million. Kini toso tani pesa ni kilio. Sijaona kama we in a million. Kini toso tani pesa ni kilio.
Mbele ya macho yangu wewe umeweka ukungu. Nishike vizuri niokoe na mapenzi, na sitoruhusu uchezewe. Kwa Mungu, weni wangu mini wako wewe. Sijaona kama we in a million. Kini echuta ni pesa ni kilio. Without you, baridi unanukia, unanukia, baby. Baridi, ninasikia usiku ni mrefu, baby.
Nimeshinda kesi, hakuna matata.
Baby nasa,
oh, umekwenda le,
Baby nasa,
tena ninashinda kesi,
Mpige kwa upande wakanga mtoto yuko so soft. Najifanya bao wize japo sio so soft. Kasimame ukucha mtoto yuko so hot. Nam scratchy key design kama Mr. So So Fresh. Kanasa balana zili pelaso kacha. Tama kopo kiwa shkopo wezi kuwa kicha. Wengi waloleta pupa wakufika tarang. Maumivu shani kuta ukini cheat in a bounce.
Meni nasa.
Nimeshinda kesi, hakuna matata.
Baby nasa,
oh, umekwenda le,
Baby nasa,
tena ninashinda kesi,
Baby nasa.
You got a dope face, you got a dope body, you got a dope mind, you got a, you got a dope. You got a dope face, you got a dope body, you got a dope, you got a dope body, you got a,